Musabire mu linnya lya Yesu awanyezebwe agabirirwe esaala eno okusaavisa eno wekuwerako nga mutuufu ali mulamu obulungi era obweyagaza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tetugenda kweraliikira malayika w'enkuba wadde twateesezaako naye mu kusooka naye kaakano tuteesaako naye
Revelation 16:13-15.
Tumusaba enkuba agitambuzeemu.
We request him to shift the rain.
Agikendeeze n'okugitwala
and take it elsewhere.
Tusobole okusigala mu kigambo kya Katonda.
In the word of God.
Mu linnya lya Mukama waffe
Yesu. In the name of the Lord Jesus.
Tugenda kuba tusoma ku lunaku luno.
We are going to start the of this day.
Abantu lwe boogerako ebyo.
Which people speak of most.
Olunaku lwa Easter.
The day of Easter.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Tujja kudda ku lugendo lw'eggulu.
We'll come back to the journey of heaven.
Olunaku lw'okusatu n'olwokuna.
On the first day and Friday.
Ne ku Sunday ejja.
And on the next Sunday.
Olwaleero twagadde obeeko byonyonyoka ku lunaku luno.
Today we want you to get explained things on this day.
Olunaku olwa Easter.
The day of Easter.
Je luli oba teluliiyo.
Is it there or it's not there?
Kirungi okukuza olunaku oba nedda.
Good to celebrate it or not?
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Naye nga Mukama mulungi.
But God is good.
Nti agenda kuba akulaga ebyali.
That he's going to show us things which were
and
those which are meant to be done in 1 week before we reach this very day.
Yes, he was good.
Praise Jesus so much.
For
our God, what reaches us to this day,
he
did them in 1 week.
Yes, he was good.
Praise Jesus so much. But what we first ask ourselves, is it good to celebrate the day or not? Let's begin like this. I'm by name and voice. Apostle Ronald Hope Witness. Together with Pastor Apostle.
The
Bible reader, Teacher Isaac. We love you all.
In
the name of the Lord Jesus. Son of the living God. Thank you for committing to seek God. To know him. To know things of our lives how they are. Where it came from and where it is heading. May God bless you richly.
We
want to study of the day of Easter. Or is not there. Praise Jesus. Is it good to celebrate it or not? If it is to be celebrated, what is required to be done? Is it eating and drinking or no?
Yes,
praise Jesus. When he begins with us, he says in Romans 14:5.
Kirungi okukuza olunaku olumu oba zonna.
Is it good to celebrate one day or all days?
Katusooke tusome tuwulire.
Let's read and we hear.
Baluumi essula ya 14 n'oluyimi lwa 5.
Romans 14:5.
Omuntu omulala alowooza olunaku olumu okusinga olulala. Omulala alowooza ennaku zonna okwenkanankana.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Omuntu omu.
One person.
Asobola okulowooza nti olunaku olumu lusinga lulewaalo.
I think that one day is better than another.
Oba nti lukulu.
Or that it is sacred.
Omulala agamba nti ennaku zonna nkulu.
Another say all days are sacred.
Ani asinga mu maaso ga Mukama?
Is better than before the Lord.
Katuwulire.
Let's hear.
Baluumi essula ya 14 n'olunyolo 5.
Romans 14:5.
Omulala alowooza ennaku zonna okwenkanankana. Buli muntu ategererenga ddala mu magezi ge yekka alowooza olunaku alulowooza ku bwa Mukama waffe. N'oyo alya ku bwa Mukama waffe
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Alowooza olunaku olumu okubeera olukulu.
The one who thinks one day to be sacred over another.
Mutuufu akirowooza ku lwa Mukama wa.
Really pick that for the Lord Jesus.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
So olunaku luno.
Now this day.
Bwe luba nga twalukanyaako.
If we agreed on it.
Lubeerenga olukulu.
Let it be a sacred day.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Then tulowooza ku lwa Mukama wa.
But we think that by the Lord Jesus.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
So tukiriziganya.
Now we agree.
Nti olunaku olubeera lukulu.
That that day is sacred.
Naye ki ekirufuula olukulu
ddala. What makes it sacred in
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Ebyo bye twagala okumanya.
Those are what we want to know.
Ebyaliwo mu wiiki emu.
Those we happened in one week.
Tulyoke tutuuke ku lunaku luno.
Then we reach on this day.
Kumazuukira.
On the resurrection.
Ga Mukama waffe Yesu.
Of the Lord Jesus.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Waliwo ebintu ebisukka mu 25.
There are things which above 25.
Kutuukira ddala 30.
Reaching 30 things.
By'olina okumanya ebyakolebwa mu wiiki eyo.
You have to know which we have done in that one week.
Era nga bikulu nnyo gy'oli.
And they are very important to you.
Nga kitegeeza.
And it means.
Nti olunaku olwo nga tetunnatuuka.
Before that day reaches.
Olina okumala omwezi mulamba.
You have to spend an entire month.
Oba wiiki emu.
Or one week.
Ng'osomesebwa ku bintu ebyo ebyaliwo.
You're being taught over things which happened.
N'okuddizibwa obuggya.
And to get to be renewed.
Era nga bisembayo nga bikulagirira.
And they end up directing you.
Okugenda okufuula amawanga gonna.
N'okubayigiriza
byonna Katonda bye yatulagira. Ekyebuuzibwa ddala olowooza. Abali mu nsi. Madiini n'enzikiriza. Olunaku luno balukuza oba bazannyiramu
oluzannyi.
Yesu yebazibwa. Kubanga abalala balowooza.
Nti
olunaku olutegeeza kulya na kunywa.
This day means eating and drinking.
Yesu yebazibwa. Naye olunaku luno terutegeeza kulya na kunywa.
This day doesn't mean eating and drinking.
Lutegeeza okujjukizibwa ebyaliwo mu wiiki emu.
To be remembered what happened in one week.
Mukama waffe bye yakola kubanga bye byali ebikulu.
The things Jesus did for them were the major things.
Byalangibwa nti biribeerawo mu wiiki ki?
They were proclaimed. They will happen in one week.
Naye ng'ate bye birituusa obulamu bw'abantu bonna mu nsi yonna.
They are what changes lives of people in the entire world.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
So byalimu okutegeererwa.
Now we are meant to be understood.
Kubanga nga tetunnabatuuka ku Christmas.
For before we reach Christmas.
Tulina otekinga obudde nga tunnyonnyola abantu.
We must take time explaining people.
Eyalangibwa okujja okuzaalibwa ku nsi
Yesu. The one was proclaimed to be born on the world Jesus.
Kusooka tetubasomesa nga kigambo ng'akyali mu ggulu.
We must teach him as the word while in heaven.
Tubasomesa nga yabadde omubiri.
We teach him his clothes and flesh.
Ebyo bye yayitamu.
And what he passed through.
Eyo y'ebeera Christmas.
That is the Christmas.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Naye bwe tujja ku Easter.
But when we come on Easter.
Tuba twagala okwogera.
We want to speak.
N'okunnyonnyola ebyaliwo mu wiiki emu.
What happened in one week?
Ebyakyusa obulamu bwaffe.
Those we changed our lives.
Netutuuka okubeera abaalokolebwa.
We reached to be people saved.
Netusobola okufuuka abaana ba Katonda.
And we will be children of God.
Naye abasinga balowooza.
But most people think.
Kirabika olunaku olwo lwa byakulya na kunywa.
That day is of eating and drinking.
Era abamu baayombye dda.
And others have quarreled already.
Kubanga abamu tebaafunye ngoye nnungi.
For some did get good clothing.
Abalala tebaalabye ku nkoko oba ennyama.
Did see of meat and chicken.
Ne bakyankalana n'omutonzi.
And they got messed.
Oluvannyuma lw'okukyankalana mu maka
gaabwe
balowooza olunaku lwa byakulya. Okulya mulye naye olunaku si lwa byakulya. Si mmere. Kubanga obwakabaka bwa Katonda. Mu Baruumi
14:17
ayogera bw'ati.
Baruumi essula y'14 olunyiriro 17. Kubanga obwakabaka bwa Katonda si kwe kulya n'okunywa.
Obwakabaka bwa Katonda si kola ki? Kulya na kunywa.
It's not eating and drinking.
Wabula?
Wabula butuukirivu na mirembe na ssanyu mu mwoyo omutukuvu.
Nti wabula butuukirivu.
But righteousness.
Emirembe.
Peace.
N'essanyu.
And joy.
Mu mwoyo omutukuvu.
In the Holy Spirit.
Otegedde bulungi.
Have you understood?
Olunaku luno.
This day.
Tuba twetaaga okumanya.
We need to know.
Biki ebyaliwo ebyaddala.
What realities happen.
Tweyongere okuba abatuukirivu.
Move to get to be holy.
Tweyongere okwaniriza emirembe gya Kristo.
To welcome the peace of Christ.
Tweyongere okulaba essanyu.
We move and see joy.
Mu mwoyo omutukuvu.
In the Holy Spirit.
Naye nga si kulya na kunywa.
Not eating and drinking.
Ontegedde bulungi.
Are we together?
Tokyankala n'olw'ebyokulya.
Don't be messed up because of eating.
Mulimu n'agamba natayalisiza dda naye mundwisa.
Who say I've already cooked, you're delaying me.
Gundi luno olunaku.
Friend, this day.
Bino by'owulira by'ebikulu.
These you hear are the major things.
Si mmere.
Not your food.
Wanji.
Are we together?
Gy'olyeyo.
Are you out there?
Bubira kutulabo bagy'olya.
Wait for me if you're there.
Mmere kiki?
Is it food or?
Olunaku luno okulya.
The day is for eating.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Olunaku lwakumanya bya butuukirivu.
Of knowing of things of righteous things.
Byali bitya?
How did things happen?
mirembe jijja jitya mufwe.
Peace come within us.
Omoyo we mirembe atuka atya mufwe.
Spirit of God of peace, how does it reach us?
How can we get
joy
of
our salvation?
Kama aliyogera kwenye Zaburi.
With God's peace of in sound.
Zaburi ya 51:12.
Psalm 51:12.
Ayogeranga agamba.
He says that
ozirize sanyo eri obulokozi.
Restore me the joy of salvation.
Onyweze no moyo we dembe.
Sustain me with the spirit of liberty.
Runaku wa kutegerera ddala.
Day of knowing.
Obulokozi cheki.
What is salvation?
Cheki abawo muwiche
ye. What happened in that one week?
Yes, ye bazi.
Praise Jesus. I may not explain all of them. We are going to get some titles today.
Oh, Easter,
the next Easter, we shall begin in the first week.
Study
details of things happening.
Yes, ye bazibu.
Praise Jesus. That you reach it. That you know everything.
The
day God hates it over one issue. To do things which are not right on it.
Drink
alcohol, they'll drink much today.
Those
who use condoms are going to use many of them. Those who want to divorce each other out there, they will happen. And you think
the
kingdom is of eating and drinking.
There
is not eating and drinking.
But
righteousness, what really happened? To see the joy and the peace in the Holy Spirit.
Hallelujah.
Hallelujah. Mm.
Yes, ye
praise
Amen.
Jesus.
Yatugamba mu Isaiah.
He told us in Isaiah. Isaiah chapter
1,
verse 10.
Yagamba,
he said,
that the things
of your days and your moon feast you put in place, he is tired of them. Because the things you do on those days are not right. The day accepted it to happen.
And
he marked what happened in that way.
We
don't want to tell people neither to do even those things. We emphasize them to eat and to drink.
Yes, he was
praise Jesus.
The person
doesn't know that Easter is for eating. Is it what Easter?
Christmas.
Easter is for eating.
I don't
know whether that day the apostles were in eating. After they proved the resurrection. And
they
God has raised us also.
And they
understood what to do. They began to feast.
Till
they realize he's raised and they too have been raised.
Yes, he was
raised Jesus.
And
all days that week, before he reached that day,
he was
crucified to reach in resurrection.
There
are major things in
the Isaiah.
The Lord spoke this in Isaiah.
Why
he moves on to hate these feasts of ours.
Isaiah
chapter 1, verse 10.
Mulide ekigambo kya Mukama. Mwe abafuga Sodomu, mutego okutu eri amateeka ga Katonda waffe, mwe abantu ab'e Gomola. Zigasaaki saddaaka zammwe enkumu ze munsalira, bw'ayogera Mukama. Nzikuse endiga ennume enjokye eziweebwayo n'amasavu g'ensolo ensibe. So sisanyukira musayi gwa nte, newankubadde ogw'abaana b'endiga. Newankubadde ogw'embuzi emmandwa.
Yes, he was
raised Jesus.
Yagamba.
He said,
tusaze buli kitonde kyonna kibyonna.
Every animal.
Gera bw'omanya abantu
basada. Like you see how people sacrifice.
Lunaku lwa kusala.
A day of cutting animals.
Bisolo ne.
Animals, birds.
Munatera kunonya n'ebinyonyi n'ebiwuka.
About to seek for worms.
Yete liyo mawanga gali ebiwuka.
And then the nations will eat them.
Waliya mawanga gali ebiwuka.
And nations eating worms.
Tuyongere yowulire.
Let's move on with here.
Isaya esule soka olunyirwa 12.
Isaiah chapter 1 verse 12.
Bwe mujja okulabika mu maaso gange, ani yabasalira kino okulinyiriranga empya zange? Temuleetanga nate bitone ebitaliimu, obubaane bwa muzizo gyendi, emyezi egibonese ne sabbiiti, okuyita amakuŋŋaaniro, sisobola butali butuukirivu. Na kukungana kwa dini.
Na agamba kati mwabifura kia
kukungana za dini. Gatherings of religion.
Kati ni mtu uko kujia.
And you reach to come.
Na mumanyi misa.
And you know it's a mass.
tuteekeddwa okusoma
baabiri
mwana n'omwoyo mutukuvu
wetumumala
mirembe maria kakati abantu abamu baatuuka ne bakwata kikwate olunaku lwa byakulya n'abaala kutambuza musaalaba
kino
si lunaku lwa kutambuza musaalaba ogundi lunaku lwa kutegeera biki ebyali
musaalaba
sikudda mu kkubo makulu
kikutambuza
oli nekyatambuza tamanyi
bwekyalinga
batambuza
nabafunayo
ba yesu
ab'omubiabantu obuntuabamukubo babakibakomyesu
yebazibuabadde ate ku lunaku ne bazanyirako
luzanyi
bw'owulira ab'eddiini bye boogera
ku
lunaku olwo abalala baatugambye muyige okulima
bannange
bannaye mulongoose ku nguudo kakati n'owulira abantu abafaanana
bwe
waliwo eyalesa obubaka nti kati yesu teyazuukidde
ne
bizinesi ye egenda
zuukira
n'owulira effujjo n'eddalu yesu yebazibwa ayongera ng'agamba
Isaya essula esooka oluyi lwa 14 emyezi gyammwe egibonese n'embaga zammwe eziragiddwa obulamu bwange bubikyawa
nkooye okulaga nti mu mwezi bwe muti mugenda kukola bwe
muti
n'obubaga bwammwe ne mubeera kunku ne mulya ne mwonooneka temukoze muwadde ekigambo eky'amakulu temutegedde kiki mulowooza kulya buli mbagga abaami sibaganya kuddayo kulya naye ono ntivaamu ekirowoozo ekikyamu emmere ya lubuto n'olubuto lwa mmere yonna mukama ajja bizikiriza naye omwoyo gwo biki ebyakolebwa okuyamba omwoyo gwo
ogwonawo
ye katonda agamba omwezi mugundaze
nti
mugenda kunzijukiriramu amazuukira mujjukire ne byonna ebyaliwo era naki kye nabakolera mwadda mu kulya kati omuntu yatandika okwonooneka amagezi okuŋŋaanya nkuŋŋaanya sente za
easter
toyagala na kusasula mabanja okuŋŋaanya za
easter
omulala kwegamba wadidde sente ez'okuyamba
omwezi
mulamba kyonna wasoopirize mmere osobole okulya mulimu neyakuŋŋaanyiza ez'emyezi ebiri agenda kulya omulala kumpi yali asente
z'amwakabwanamalanga
ga mukama zimbuze agambe ebintu by'okuguza ennaku twazimulaga emyezi netuzimulaga naye netulowooza kulya nfujja okulowooza biki ebikulu ebigwanidde okukolebwa mu lunaku olowooza ayomba ali mu kuyomba katonda oba ayogera
mazimuye
bw'ayombako si ye taata abaana nga bakola ebyekisirusiru
bakokolayo
nga tumala nga tugambamu ekitaffe ali
muggulu
ate temwagala ayogere ku nsonga
ze
mwagala mbu mugende muteese naye ye taateese emungo omanyoka mukama yagamba jangu tese
fenwe
n'otuukayo n'oyogerawo bibyo weye nga taayogereeka naye abeeko n'ensonga kubanga mumulaalise nnyo ennaku
zammwe
emyezi gyammwe n'obubaka bwammwe naye ne mumala ti ne mukola mu birala yesu
yebazie
kale katumaleyo
wanotayomba
nnyo
nayeayombaoi
waakiri baayagala
abakolaabanenya
njagala oddeyo olya emmere ng'otegeera by'olya oddamu kuvaabira ndi kulya kulisimasi sooka olye kati saazi otuli mu kulya
kulisimasi
tulya kigambo kya katonda mu linnya lya yesu sooka olye kulisimasi munne wa easter gy'otegeera obulungi sibwe guli
kati
tuli mukujiria kuli ekigambo kya Katonda
esoke
mara okutuula mu mitima
omuntu
w'omunda akyakyenda
kuse
olyoka otwala olubuto nalwolu olupakiremu emmere gyogenda otwala emmanju etagenda nasika
kamunaye
ekigambo kinasigala mu linnya lya Yesu naye oli ku mulundu gw'emmere oyagala olubuto luli mukugaba ogenda jiri olye omare ogendewa tomali bwanga mu magezi lwa bintu byakulya ngaotamanya makulu ga lunaku byotwala emmanja oyinza
okubitanayonaye
toyinza okuzza obwenkulu mu kigambo kya katonda
kyoyizeekyo
kigambo kiramu yemmere namu eva mu
kkuluera
ku lunaku luno olwa isita twasala okuvaalo nga tulina kye tulidde yesu
yebazijagala
ofaano ngaolina kyokoze eki emmere gyolidde gyosobola
n'ogikomyawo
n'ogyeyongera naye eri gyogenda okulya newoba wakagigaya n'ogiteeka mu ssowaani n'ogiwa omulala ayinza okubabika empya naye kati eno emmere ogenda kuddayo ogifulumya ogiteeke ku ssowaani ogiwe banneiba abalala ey'ekigambo kyakulunga ate bagirye bagiwulire babeere balamu eno mmere namu
nebwogigala
n'ogala tefa osobola okgikomya ku sowaani n'ogamba naawe erya ng'agira bazirivu emmere y'ekigambo
kyakatulimu
okugirya ku isita ya
leero
owulira essanywa
nange
katusome tulabe
isaya essula esooka olunyi lwa 14 kwe kutegana gyendi
eyagambye nze ebintu byemundage
emyezi
gyammwe n'obubaga
bwamwe
kutegana gyendi omanyi katonda okwesunga nti abantu bagenda mumujjukira bategere
n'ebyaliwo
najja ku mulyango alinda alabe ne bitabeerawo omwaka
gwo
n'enkya n'ajjaomwaka
oguddamu
najjamu okuddamu nga tebamujja bajjukira byaliwo sikyaddamu kujja
oyo otegana
kyova olaba akiyita kutegana
ye
abadde nga atusuubira nti kunaku otulina byetugenda okukola najja abeerewo omuntukuvu najja atuule ng'omugenyi omukulu atusiŋŋana twogera kuli ya mmere ya
mubiri
abalala bali mukutambuza misala basooka nakwesiiga vumbu
eryokunakuwalanvo
kyebanakuwala okwabuluza emitima gyabwe muveemu
ekibesiiga muvuku
olwedde olina evumu
mutima
evuli obutali butuukiriza kulema bijjamu ate oyongera kwesiga akabonera kukasa nti
olirina
yesu naye ebyo yagamba atumale wano
isaya essula esooka n'olunyi lwa 14 nkooye okubigumiikirizanga era bwe munayanjalanga engalo zammwe naabakwekanga amaaso gange weewaawo bwe munansabanga ebigambo ebingi siwulirenga
kati nawo ne mulyoka mutandika omwaka ogwo ne musabanga katonda
abyasigenawe
ne olunaku lwe mwampa
nsobole
okujjukira bye nnabakolera mubitegeere nabyo temwabikola
kati
mujja munsaba omwaka mugenda kugumalako nga
mutigaa
abantu bagamba naye olumu lwaki katonda tumusaba
n'atawnekyo
kyetwamutegekera ngaolunaku lwe tukola mu
byokka
nga ennaku ezisinga zonna tubeera mu
byaffe
katuwulire
isaya essula esooka olunyi lwa 15 bwe munaasabanga ebigambo ebingi siwulirenga emikono gyammwe gijjudde omusaayi munaabe mwerongoose mugjewo mujjengawo obubi obw'ebikolwa byammwe bive mu maaso gange mulekenga okukola obubi muyige okukolanga obulungi mugoberenga eby'ensonga mudduukirirenga ajogebwa Musalenga omusango gw'atalina kitaawe, muwolerezenga nnamwandu. Mujje nno tuteese ffembi, bw'ayogera Mukama. Ebibi byammwe ne bwe biba ng'olugoye olumyufu, binaaba byeru ng'omuzira. Ne bwe bitwakaala ng'ebendera, binaaba ng'ebyoya by'endiga.
Singa ennaku ezo tuyiga okwongera mu maaso n'okwerongoosa n'okweggiramu ddala obutali
butuukirivu,
nga tuddira ddala okusima omusingi lwaki
yatufiirira,
lwaki yazuukira ku
lwaffe.
Yesu yebazibwe.
Naye
bwe kitaba bwe
kityo,
tajjawo na bibi ne bw'ogamba mbu
weesiizeemu,
ne bw'otambuza omusaalaba
move the cross and you reach it everywhere. If you want to move the tower, if you don't learn to do good, don't take away your unrighteousness.
Yes, you have
praise Jesus.
Amen.
Let's open the windows.
Yes, you have
praise Jesus.
Amen.
So much.
We
thank God that God's teaching us to profit.
Yes, you have
praise Jesus.
So,
but what you speak of, you did it in one day.
When the
Bible spoke, things of reaching this day of Easter, that we call the one of resurrection.
Yes, he was
raised Jesus.
Amen.
They were done in one week. Ask how did he do them and teach them in one week. We
too
in one week we can teach them and study them.
If the
entire world is taught what was done in this week, before we reach on that day, reach it physical food,
and our
spirit is satisfied, already renewed.
That
you to resurrect in your heart. How will he resurrect yet you don't know him? What he did to you don't understand it. Just come up resurrected in you. The way he resurrects in you, he told it to you. Told you in John 15 verse 7. If you abide in me, then my words abide in you. Ask for all you need to be given you. Now you don't have his words in you.
But
you say you are in Jesus.
Yes,
you
are
praise Jesus.
So we have to
see the way we renew the things.
Daniel, Esura,
Daniel chapter
9.
Let's begin from 25.
Daniel Esura Eyomwenda.
Daniel
9
from verse 25.
Kale manya otegerere ddala nga kasooka ekiragiro kifuluma okuzzaawo okuzimba Yerusaalemi okutuusa kw'oyo afukibwako amafuta omulangira walibaawo ssabbiiti musanvu era walibaawo ssabbiiti nkaaga mu bbiri nekizimbibwa nate n'oluguudo n'olusalosalo newankubadde mu biro ebyokutegana era ssabbiiti nkaaga mu bbiri bwe ziriggwa oyafukibwako amafuta n'alyoka azikirizibwa so taliba na kintu.
Twogera ku Masiya.
We speak of the Messiah.
Afukibwako amafuta.
The one anointed.
Ayitibwa Christ.
That called Christ.
Danieli esula ya 9 n'olunyiriri 26.
Daniel 9 verse 26.
Oyafukibwako amafuta n'alyoka azikirizibwa so taliba na kintu n'abantu ab'omulangira alijja balizikiriza ekibuga n'awatukuvu katudemu. Danieli sura ya 9 26. N'abantu b'omulangira alijja balizikiriza ekibuga n'awatukuvu n'enkomero ye eriba n'amataba n'okutuusa enkomero walibaawo entalo n'okuzisa okwalagirwa era aliragana endagaano enywevu n'abangi okumala ssabbiiti emu ne mu kitundu ekya ssabbiiti alikomya ssaddaaka n'ekitone ne ku biwawaatiro eby'ekyemizizo kulijirako oyo alizisa.
Yes, he was
praise Jesus so much.
Yagamba.
He said,
"Musabiti yemuja inokora nafu ndaga."
In one purpose, he was meant to make a covenant with us.
Ndaga nipia.
The new covenant.
Erang ndaga ne.
The bad covenant.
Yari ya kujau.
It was to take away. Think of the Old Testament we had followed.
He
gave us a sacrifice for our sins.
So we came with
it. Now one week,
yajimara,
he spent it
prove
the covenant and what is meant to be done in it. For that covenant,
he
promised in Jeremiah 31, from 31 to 33.
So mwere yalisoko
kutegerebo. Things to first got to be understood. Major things were in that way.
Telling
people the new covenant and its meaning. And why it appeared. Let's move on with here.
Daniel Esula Yamwenda.
Daniel 9:27.
Yeremia Esulaya Satumwemu. Yeremia Esulaya Satumwemu.
Jeremiah 31 from verse 31.
Lava. Ennaku zijja bwayogera Mukama lwendiragana endagaano empya n'ennyumba ya Isirayiri n'ennyumba ya Yuda singa endagaano bwe yali gye nalagana ne bajjajja baabwe ku lunaku kwe nabakwata ku mukono okubajja mu nsi y'e Misiri endagaano yange eyo ne bagimenya newankubadde nga nali mbawasizza bwayogera Mukama.
Yes, he was
praise Jesus.
Yes, he has that.
He had already promised. Before he reached the book of Daniel, that he will come to make a new covenant with us. A new covenant.
So, things
to get past explained.
What
happened between the New and the Old Testament?
Yes, he was
praise Jesus. And why? Where the sacrifices stopped, which we offered for sin. For the other promise,
he said
the sacrifice failed to take sins from us. People got to realize, as we head to Easter, we're supposed to accept.
If you know,
nothing can take away sin except the blood of Jesus. Let's move on to Jeremiah.
Yeremia asatu mwemu asatu musatu.
Jeremiah 31:33.
Na yeno yendagano, jendiragana ni nyumba ya Isirayiri, oluvanyuma lw'ennaku ezo, bwayogera Mukama. Nditeeka amateeka gange mu bitundu byabwe eby'omunda. Era mu mutima gwabwe, ndigawandiika. Nange nabanga Katonda waabwe. Nabo banabanga bantu bange.
Yes, he was
praise Jesus.
Ekisubizo kyaliwe
ekyo. The promise was like this.
Yagamba.
He said,
nti mu wiiki eyo,
in that way,
aliba akoze nafu endagaano
empya. We have made a new covenant with us.
Era endagaano eyo,
in that covenant,
yalimu okutuwandiikamu ebyawandiikibwa.
He involved to write scriptures within us.
Nabiwandiikwa mu mitima gyaffe.
And they are written in our hearts.
Ne mu magezi gaffe.
Even in our minds.
Nga tebikyawandiikwa ku bipande eby'amayinja.
No more written in tablets of stone.
Ekigambo kino,
this word,
kituukiriza Yokaana.
It fulfills John.
Agambye nti muteekeddwa okubeera mu nze.
When you say you're meant to be within me.
N'ebigambo byange nga biri kwa
ki? And my words to abide in you.
Nga biri mu mwe.
And they are within you.
Yes, you must
praise Jesus.
Abantu ne bategeera.
Then people realize.
Kiki ekyaliwo.
What really happened?
Ekisookera ddala.
The first thing.
Kwe kumanya ku byendagaano
empya. Know of the New Testament.
N'ebino okugobererwa.
What's meant to be followed.
Kubanga mummi ku byayogera mu ndagaano
empya. Who spoke in the New Testament?
Ng'agamba abantu b'omu ndagaano empya.
People of the New Testament.
Ab'omulembe ogwo.
Of that generation.
Amateeka ngenda gakyusa.
I'm going to change laws.
N'ebigambo byange.
In my words.
Biwandiike mu magezi.
Write them in their mind.
Mitima gyabwe.
Their hearts.
Ne mu mutu wabwe.
Even in their inner mind.
Yes, he was
praise Jesus.
Mean.
Era ekyo kyowulira mu bakolisi ekyokubiri
ssatu. What is 2 Corinthians 3?
Onyolusoka paka olw'omukaaga.
Verse 1-6.
Ng'agamba nti kankano.
And he says now.
Twetaaga obukakafu bulala nti wakkiriza Yesu.
You don't need a proof you believe Jesus.
Wabula obukakafu bw'ogenda okuba nabwo.
What proof you're going to be having?
Ng'omwoyo omutukuvu awandiika ebigambo bizi bya Kristo mu mutima.
Write the words of Christ in your heart.
Yes, he was
praise Jesus.
Naye kati njagala okukubuula.
I want to tell you now.
Nti ebintu ebikolebwa nga twolekera olunaku
luno. Then as we head to this day.
Ebamala omwezi mulamba kumpi.
Spent almost a month.
Olowooza biki ebiyigirizibwa.
You think what did they teach within the month?
Mubaddeyo ku TV kiki kye mubadde
muyiga. You've been on television. What did you learn there?
Abakungana na mukungana gye mubadde
mukungana. Those gathering you went where you gathered from.
Kiki ky'omanya.
What do you get to know?
Era oba kugamba nti Easter otegeera
ki? When they tell you Easter, what do you realize and understand of it?
Otegeera kulya na kunywa.
You understand eating and drinking.
Kujayo ngwezi wateri kuyamba.
Getting out clothes you kept to clothe them. Keep their clothing for Easter. They don't put it on till then. We live in the world without knowledge. I want to briefly pass through them. First, what you have to know
is
that week before we reach that day of resurrection, understand concerning the new covenant, which is to make with us, and that he made with us, and what importance was in it.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Mean.
He spoke according to Matthew 26:26.
Era baali bakyalya, Yesu n'atoola omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'awa abayigirizwa be n'agamba nti mutoole mulye, guno gwe mubiri gwange. N'atoola ekikompe ne yeebaza n'abawa ng'agamba nti munywe ku kino mwenna, kubanga kino gwe musaayi gwange ogw'endagaano oguyiika ku lw'abangi olw'okuggyawo ebibi.
Yes,
praise Jesus. You hear what he explained. And he said, when this was the last week, that previous day of crucifixion and resurrection, and he made that covenant in that week. Remember that they crucified him was Friday. Then they buried his body. They headed to the Sabbath, the one which is Saturday. Yet they didn't do anything on that day.
Yes,
praise Jesus.
Amen.
He did in the midst there. The blood of the new covenant.
Take
away the sins of many. And
it's
added on this word. Let's move the next verse.
Matthew 26:29. Naye mbagamba nti sirinywa n'akatono okusooka leero ku guno ogubala ku mizabbibu okutuusa ku lunaku luli lwendigunywa omujja awamu nammwe mu bwakabaka bwa Kitange. Bwe baamala okuyimba ne bafuluma okugenda ku lusozi olwa Zeyituuni.
Yesu
yebazibwa.
Naye nga yali agambye,
but he had said,
waliwo omusayi gw'endagaano,
there is the blood of the covenant,
era nga ate tulina okutuula ne tunyonnyoka omusayi gw'endagaano kye ki. Omwo mugiramu ebbala Yokaana esooka,
here comes First John,
Yokaana esooka essula ey'okutaano,
chapter 5, verse 7 and 8.
Etunyonnyoka ku musayi n'amazzi n'omwoyo,
get explained of the blood, water and the spirit,
bakkaanya mu kimu.
They all agree.
Yes,
praise Jesus. It comes what we call the Holy Communion.
When
we get to communion, only day we have communion which God put himself.
People
who have communions every day over things they don't
understand. This is the day
which we must commune after realizing the things which happened.
Those
day we are not going to commune for we don't do things we don't understand here.
Yes, yes.
Praise Jesus.
Amen.
But we know the next year we shall have communion.
Amen.
And we commune over what we understand.
So
that the blood of the covenant,
even his
body showed us how we shall eat on it.
Both
to understand how you eat on the body of Christ when you move on to eat the word.
John 6, my body drink my blood.
After he said the words I said to their spirit.
We don't know them.
I cannot explain the detail today. As you first got known today, when we appear in the next year, We shall study details of this. One week. We shall not take a month. It we did it one week. Many things started in that way. We started for a number of years.
Yes,
praise Jesus.
But
that day we focused majorly on that alone. Jesus spoke much concerning the kingdom.
But
this week had been told to him,
when
he will come, that week is major.
It
are major words.
First,
we have no things of the New Testament and covenants.
Yes,
praise
Amen.
Jesus. And according to Hebrews, Hebrews 10, verse 6.
And
to 10. They cut off offerings they used to offer for sin. Not offerings and tithes. They took away the tithes and offerings. Let's read here, offerings over what? You know, people get God different.
Hebrews 10
from verse 6.
Tewasima ebyokebwa ebiramba n'ebiweebwayo olw'ebibi. Ne ndyoka njogera nti laba nzize mu muzingo gw'ekitabo ekyampandiikwako okukola by'oyagala ayi Katonda. Bwayogerera waggulu nti saddaaka n'ebiweebwayo n'ebyokebwa ebiramba n'ebiweebwayo olw'ebibi tewabyagala so tewabisiima. Ebyo bye biweebwayo ng'amateeka bwe gali. N'alyoka ayogera nti laba nzize okukola by'oyagala aggyawo ekyolubereberye alyoka anyweze ekyokubiri. Mu ebyo by'ayagala twatukuzibwa olw'okuwaayo omubiri gwa Yesu Kristo omulundi ogumu. Na buli kabona ayimirira buli lunaku ng'aweereza ng'awaayo emirundi emingi saddaaka zitajjulukuka ezitayinza kujjako bibi emirembe kyonna. Naye oyo amin.
Mukama waffe Yesu,
the Lord Jesus,
ekigambo ky'endagaano
empya, the word of the New Testament,
mwasooka okusalirako amadiini gonna n'enzikiriza ezitategeerekeka.
Cut off all religions and beliefs we don't understand.
Abamu ku bo nga be basiraamu.
Some of them are the Muslims.
When
they believe he came on the world,
ask
them on his last week he was doing what?
Yes,
praise Jesus.
Amen.
Those are what we want to explain.
People
cut animals. That is
to
give sacrifice for their sins.
Yes,
praise Jesus.
Amen.
Even you two out there, after you get healed, he'll say, I give a sacrifice of fasting.
Right.
That sacrifice shows your broken and contrite in heart. Fasting for sin. But it's not what takes away sin. The blood alone of Jesus takes away sin. If it wasn't like that, Jesus would have been best in heaven, didn't come to be beaten. And he told us, fast and I'll take your sins from you. Don't you think we'd have taken sins from the wizard?
For
wizard too fast.
Yes,
praise Jesus. What was meant to be done on this week? One of the major is this new covenant of the blood of Jesus.
And
you meant to be understanding it clear. Let's move on.
Hebrews 10
verse 12.
Naye bwe yamala okuwaayo saddaka emu olw'ebibi okutuusa emirembe kyonna, n'alyoka atuula ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda ng'alindirira oluvannyuma abalabe be okufuusibwa entebe ey'ebigere bye. Kubanga olw'okuwaayo saddaka emu eyatuukiriza okutuusa emirembe kyonna abatukuzibwa, era n'omwoyo omutukuvu ye mujirwa gye tuli. Kubanga bw'amala okwogera nti eno y'endagaano gye ndiragaana nabo oluvannyuma lw'ennaku ziri, bw'ayogera Mukama, nditeeka amateeka gange ku mutima gwabwe era ne ku magezi gaabwe ndigawandiika. N'alyoka ayogera nti n'ebibi byabwe n'obujeemu bwabwe siribijjukira nate. Naye awali okuggyibwako ebyo tewakyali kuwangayo saddaaka olw'ekibi.
Tewakyali kola
ki? It's not more sacrifice.
Yesu yobasi
praise
ayinga ekimu kubikuru
one of the major things
era bisobola okukakasanga endagaano eno ogirimu
what can prove you are in this covenant
byebigambo bya Kristo okola
they are the words of Christ to be within you to be within you
utambuliramu
you walk in them
obikora
and you do them
kubanga kekwakwa kuliso akali kundagaano empya erikolebwa
of the new covenant to be done
ngali waandika ebigambo
he will write his word
mundu wa fuomunda
in a man
omagezi gafe
in our mind
ne kumiti majja
even in our hearts
ke kabone dagaraga nti otabulira mu ndagaano empya
big you move in the new covenant
era watukuzibwa no musaibu wa
kama by the blood of the Lord Jesus
itofu nyo kya gamba
truly it's right what he
says tubera mu yene ebigambo bi no kubera
we abide in him his words must abide in us
ogono no kwe mutu okusoka kwa hivyo yo lino okusoma
heading on the
things ati musabi
in the midst of Sabbath
mutu okwo kubira
the second heading
njogera mitwe sinda bakunyonyo
I spoken headings I've not explained
yuchi gazinyo
that is very broad
ora gaba twanyonyo set
another thing we got explained already
never
it was not yet
yes you must
praise Jesus
bande bora introduction yo mutu okusoma
make introduction of the first head
iringa abiri mweta
they are like 25
atugende kugwa kubi
let's go to the second
mutu okubi
the second heading
yesu anazibwa na mafuta
Jesus is washed by anointing
bate katiko okufa kwe
they prepare his death
ekibuzo kiri kugwao
The question is now here this head.
Gwe olino moyo mutukuvu olimba wala abagezigezi.
You have
the Holy Spirit.
Are you among the five virgins, wise or
foolish? Olina kulona abamu bido sobola okudda muguru.
The day you leave the body can you go back to heaven?
Olina mafuta kugula mu.
You have oil on your life.
Etabaza yeri mu mafuta.
Your lamp is it holy oil?
Yesu afukuba kama mafuta.
Jesus is anointed.
Bamuteka teko ruo kufa.
They prepare him for his death.
Uwite yeye yenyewe.
That week.
Kati gwe.
Now you
ouna kulona ava mubiri tabaza yeri mwama
futa if the body do you have oil in your lamp
omoyo mwali okukulebira
is the spirit in you to lead you
ekikiri kyekimukwe bibijukirwa
one of the things remembered
before ngatanda bakubanga akomererwa
before he is crucified on the cross
atugamba bwati
he tells us this
atusoma onyoro mukaka
let's read verse 6
Matayo abiri mukaka
Matthew 26
Matayo isura yabiri mukaka oligirwa mukaka
Matthew 26 verse 6
ne Yesu byali mu Besaniya ne munju ya Simoni omugenge omukazi najja jali yalina ekyupa eyamafuta agomugavu agomuwendo omunje nnyo na nagamufuka ku mutwe naguta ngatudde alya naye abayigirizwa bwe balaba ne banyiga ne bagamba nti gafudde kiggano
Yes, he was
raised Jesus.
Bamufuka kama futa.
They anointed him.
Abayigirizwa ne banyiga.
Disciples got angry.
Ne bagamba mafuta gagende.
And they say, why the anointing has been wasted?
Naye bali beerabidde.
But they had forgotten.
Ndimu Samuel yakisoga.
In 1 Samuel
14. Yes, he was
raised Jesus.
Amen.
Ujukiranga Daudi ayiwako.
Remember David
anointed. Amafuta moyo nakola chi?
And the spirit came upon him.
Otegedde bulungi.
Have you understood?
Ono mukunazibwa nokufikibwa kama futa kama afe
Yesu. He's being washed and anointed.
Yali ayongera kujjuza moyo mutukufu.
Hope don't to feel the Holy Spirit.
Anamukulembera munga avudde mubiri
gwe. He will lead him after he leaves this body.
Wanga tumanyi agenda ke magombe
nakusa. He went to hell 3 days.
Ate na avayo.
And he came from there.
Na yulekire obwakabaka bomu. Narabika kunsi kunona mana ya.
He appeared the world and went back to heaven.
Kakati abayigirizwa.
Now disciples.
Nabakulembedwa mu Yuda mukasera bya yagale nye byansi.
They were led by Judah who loved money much.
Baga baba mafuta gagende.
He said, why have you wasted this oil?
Ngabira bidde.
And they forgot.
Ndio kukufua kokufua koko amafuta.
That to be anointed.
Abone la karaga ntio omwe mtu kuvajja koko.
The same proving the Holy Spirit is on you.
Katulire.
Let's hear.
Matayo isura biri mukaga no lujiro lwa mwenda.
Matthew 26 verse 9.
Kubanga gano singa gatundiddwa gandivuddemu ebintu bingi okuwa abavu. Ne Yesu bwe yategeera n'abagamba nti munakuwaliza ki omukazi kubanga nkoze ekigambo ekirungi kubanga abaavu be muli nabo bulijjo naye temuli nange bulijjo kubanga bwafuse amafuta gano ku mubiri gwange anziraze okuziika
ategese okuziikibwa kwa mubiri gwange
ategese okuziikibwa kwa mubiri gwange mazima mbagamba nti enjiri eno buli gyene ebuulirwanga mu nsi zonna n'ekyo omukazi ono kyakoze kinaayogerwangako okumujjukira.
Yes, yes, amen. Even though
I will remember not that.
Naye akabonero akaali awaka amafuta.
The time which was there to be anointed.
Eri Samuel, ekisooka 16.
Was 1 Samuel 16.
Yegera okunyonyola ekigambo.
Is what will explain this word.
Mufuzi.
In brief.
Kisooka 16, 17, 14.
Samuel ekisooka sura ya 16, olunyoro 13.
1 Samuel 16 from verse 13.
Awo Samuel n'alyoka addira ejjembe ly'amafuta, n'amufukako amafuta wakati mu baganda be. Omwoyo gwa Mukama ne gujja ku Dawudi n'amaanyi okuva ku lunaku olwo n'okweyongerayo.
Yes, he was
raised.
Mukama waffe
the Lord Jesus
bwe yali akukibwako amafuta,
when he was being anointed,
wiki yali yamutegeka,
but we were preparing him,
bana atera okumukomerera,
about to crucify him,
anaatera okuyita mu bikeme ebikambwe, era nga mumanyi yatuuka n'okusaba, ayagala okuggibwako
omukiwegamba
bamuggyeko omugundi omugugu ekikompe, naye omwoyo omutukuvu ayita mu mukyalo
namuna
kusuka omufuka amafuta nze nzije ku yemu
n'amaanyi
kubanga bikola 18 omwoyo omutukuvu bw'alijja ku
mmwe
alibawa amaanyi. Yafukibwako amafuta
n'aweebwa
amaanyi. Ekibuuzo kiri
bwekityo
mu nnaku zino zennyini, mu wiiki ekutuusa ku lunaku olwo, ddala gw'obadde ofukibwako amafuta, omwoyo omutukuvu abadde ajja ku bulamu
obwo,
obadde oyigirizibwa ebigambo bya Katonda ne bijja mu bulamu
obwo,
kubanga ayogeramu Yokana 6:63, ebigambo bye mbagamba
bwe
mwoyo
their spirit and their life.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Amen. Abaye wadde bagera kusaba kutufunga kama mafuta kuwiche.
And people still put anointing oil on that way.
Nedda.
No.
Tujja kubulira ekigambo paka ngomoya
nze ku. We'll tell you the word till the spirit has come on you.
Amen.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Amen.
Ate era ng'oyongera okwetegeka.
And you move on to get prepared.
Okuma omwoyo omuntu kuva okubeera naawe.
Keep the Holy Spirit will be with you.
Paka olunaku lw'oliva mu mubiri.
Till the day you leave the body.
Bimu ku ebyo tukujjukiza.
Some of the things will remind you.
Nti singa olunaku olw'okuva mu mubiri
tukusinga. The day of getting from the body finds you.
Ng'ettabaaza yo terimu mafuta.
Your lamp has no oil.
Geyena.
That is hell.
Era olindanga nnyanja ya mubiri.
Wait for the lake of fire.
Weebalanga mu abo abaazuukira.
Never count among them who raised up.
Kubanga abaazuukira ne Kristo.
Those who raised with Christ.
Abo balina okuba n'amafuta mu ttabaaza
zaabwe. They must have oil in their lamp.
Era ne batuuka okwebaka.
Though they lead wish to sleep.
Njogera nga bava mu mubiri
gwabwe. I speak of checking from their bodies.
Bagenda mu kiwumulo mu Yerusalemu eky'omukulu.
They go rest in Jerusalem of heaven.
Era omugole bw'abajja.
And when the bride
comes. Bible egamba nti bombiri ne bazuukuka.
I said the two God awakened.
Abataano abasiru.
Five foolish virgins.
N'abataano abagezi.
Five wise.
Kwe kugamba nti bonna baazuukira.
Say all of them raised up.
Naye nga bali tebalina mwoyo abayimusa kubatwala
mu ggulu. Others had no spirit raising to take to heaven.
Kubanga beebaka temuli mafuta
kati
ebimu ku bikulu bye tulina okukujjukiza nti nga tonnatuuka ku lunaku olwo sooka weekeberekebera omwoyo okyali naye era jjuzibwawo oba nedda atugamba atya Matayo
25
olunya olusooka ndi mu bufunze
mujja
kunsonyiwa olwa
sipiidi
Matayo 25 n'olunya olusooka mu biro ebyo obwakabaka obw'omu ggulu bulifaananyizibwa abawala 10 abaatwala ettabaaza zaabwe ne bagenda okusisinkana n'awasa omugole naye bannaabwe abataano baali basirusiru n'abataano be baalina amagezi.
Eno yensi kwe tuli.
Yes, the world we are in.
Naye abasinga ku ffe era tuyingira ekkanisa
ffe. Most of us enter even church.
Naye nga mulimu abasiru.
But in there are foolish people, they don't understand.
Tebafaayo kumanya oba balina omwoyo mu bo banedda.
Don't matter whether they have the spirit in them or not.
Omwoyo wa Katonda.
The spirit of God.
Amafuta ng'ettabaaza zaabwe
zaabwe. Right, and your lamps are giving light.
Omanyi engeri gye yakamu.
You know how it lightens?
Oyina okuba ng'oyaka bw'oti.
You must lighten like this.
Kubanga aleka abayigirizwa abagambye.
For let tell disciples.
Ati muli musana gwansi.
You are the light of the world.
Tebakoleza ttabaaza ne bagiteeka mu kibbo.
Don't light a lamp put in the basket.
Naye bagiteeka ku kikondo ne
buli kisi. On the top to light the world.
Abantu oyina okujjuzaawo emyoyo egy'omusana.
You have to fill it with the seven spirits.
Osiŋŋaanibwe ng'olina omwoyo mu bujjuvu.
You have four filled with the Holy Spirit, the fullness, the anointing. But you think, what's in this week?
They celebrated,
they're going to eat. Religious
unbelief.
In salvation, we don't know the truth. Without the revelation like this.
Don't you realize that is understanding?
If you want to call bananas, you call them popo. This is understanding, is not anything else.
Yes, yes.
You see this
banana,
you say it's a popo. You confuse yourself. Because it
looks
like a popo.
Yes, yes.
Praise Jesus.
Kati kuno kumanya kutuogera.
This knowledge you speak of. Let's see of these five girls.
Matayo abiri mutano n'oluyirwa kusatu.
Matthew 25 verse 3.
Kubanga basiru siru bwe batwala etabaza zaabwe ne batetwalira mafuta.
Etabaza yo kimanyi.
You know your lamp.
Gwe moyo gwo.
It is your spirit.
Bible yogera mu ngero.
Bible speaks in Proverbs.
Gwe moyo gwo muntu yetabaza ya Mukama.
Your spirit is the lamp of God.
Elimu moyo wa Katonda.
You is that the spirit of God?
Yega seno moyo gwo.
Is joined with your spirit.
Kubanga mbarumi munana kubira mukana.
8:16.
Gwe moyo mu kuvuye nyine yega tano moyo gwo.
The spirit joins our spirits.
Dara dara moyo gwo. Gukwega seno moyo mu kuvu muri butora.
Spirit joined with the Holy Spirit, they are intact.
Akati wana abasiru munasanyi wabo bali basiru era ba.
Now,
abamu bachali moyo.
This foolish yet others are still existing. When they come in church,
it's threatening to be in a church,
yet you are among the foolish virgins. Those of one who have gotten past to
Christ,
but they began to go to other gospels and to go to another spirit and to hear other Christ who
prophesies
2 Corinthians 11.
Them
that I'm afraid.
If I
see you heading another gospel
or
to another spirit
and
to Christ, we are different.
Those
are girls in church that have gotten foolish.
Matthew 25 verse 4. Naye anawasa omugole oyalwayo bonna ne babongoota ne beebaka.
Bonna beebaka abagezi n'abashi.
The wise and the foolish all slept.
Okwebaka okutegedde.
You realize the
slaving,
they checked from the body.
Kati abasiru baasibira mu
geyeri. The foolish ended in hell.
Balina omwoyo abayimusanga empungu
ku bbaabwe. The spirit, do they have it that raises them like eagles?
Tebasobola kugenda na muguru.
They weren't able to reach heaven.
Ate ne ku lunaku lwa Mukama waffe lwakomawo.
Even at the door of the Lord.
Bonna bagenda kuzuukira bakomewo.
All going to raise up and come back.
Bible egamba nti abasiru n'abagezi ne bamala bwe bamala okwebaka.
And the wise after this.
Baba bakyali awo.
As they are there.
Katuwulire.
Matayo 25:5 n'oluyiri lwa mukaaga.
Matthew 25 verse 6.
Naye kiro mu ttumbi ne waba oluyogaano nti laba anaawasa omugole ajja. Mufulume okumusinkana abawala nti abawala bali bonna ne balyoka bagolokoka ne balongoosa etabaaza zaabwe. Abasirusiru ne bagamba abalina amagezi nti mutwe ku mafuta gammwe kubanga etabaaza zaffe ziggwerera.
Ekizibu ekijja okubeera wano.
Problem which will be here.
Oba ekizibu ekibeera ku bantu.
Or the problem on people.
Olunaku lwe tuva mu mubiri.
The day we check from the body.
Munnange mulimu ovaamu ne bannaawo.
You check out with your colleagues.
Okwebba abantu bagenda okulaba olina omubiri gw'omukulu.
They see you have a part of heaven.
Omasamasa wenna n'ebyambalo
by'oli. You're dealing with the clothes you own.
Bannaye muto we andi baba baganga bu skeleton
nga. They are like skeletons, malnourished.
N'olunaku lwa Mukama bwe lugenda okubeera bagenda zuukirira ensonyi lwa butabana mwoyo mutabaza zaabwe mafuta kati ekizibu ekiriwo oyagala zuukira na Yesu ku lunaku
lwategekebwa ettabaaza
erimu amafuta erimu omwoyo omutukuvu vujjuvu ebyo nno bye twakugambye
nti
ebintu ebyalina okubuulirwa ebyaddala
setaani
yabisangulawo
fi brought us in eating and drinking, eating food for stomach,
this
God will get both destroy them.
Then
you make your spirit get lost in eating of the world, that it gets lost. Let's finish here. We want to wind up the second head. Matthew 25:9.
Naye abalina amagezi ne baddamu ne bagamba nti wozzi tegatumale ffenna nammwe
obutuukirivu omutuukirivu bunaabeeranga kwani
kuye
gundi wekeberekebere naye
wabadde
leeti kubanga kati wadde olina okubanga otuuka luno olunaku nga wekeberedde mukama talwatatakola
kiosobola
n'okwekebera leeroyokoddeyo olye ku mmere ngaoli
musanyufusinga
bakugjamu wanga wakamala ogirya osobola okudda
ewaka
ng'ettabaazayo erimu
amafutanaye
mulimu abali emmere ne batuuka n'okufanga temuli
ttabaanjanaye
ng'emmere ya easter yabas
the car of the food of Easter is what killed them. Death came for them in that environment.
Matthew 25:9. Abalala nabo ne bajja ne bagamba nti mukama waffe tugulirewo naye naddamu n'abagamba nti mazima mbagamba nti sibamanyi
takola ki omanyi lwaki abeera takumanyi Barumi esura y'omunaana
olw'okuna paka 14
agamba
abatalina
mwoyo wa Kristo
ensonga
lwaki abeera takumanyi Yesu
yabazibwe.
Amen. Mugule ku mafuta.
Buy oil for yourself.
Nenga petrol station tezikyaliwo.
But the petrol station were no more.
Tuogera ku bifo ebibuulirwa mu
Enjiri. Speak of places where they preach the gospel.
The petrol station is a
place where they go to drink. Our petrol stations we come to consume petrol.
Era kimanyo bawazenga.
And I don't know whether you came when you put off the cover
or
then accept the words of the Spirit to enter you. You bought it to get filled of oil.
Hallelujah. Amen. People
fellowship all along knowing why.
They are
coming on the petrol station.
But now that they have petrol,
yet they poured oil in it.
Mulimu mazzi.
They poured water in the petrol.
Injiri baagitabangula tabangula.
The pump was messed.
Baatolamu ne bongeramu ne banyola n'okunyola.
They added in a twisted thing.
Kati gw'oli ku petrol station ekume.
Bakukuba mpewo. Yet they just blow wind in you. Nothing.
Omanyo simba n'otuula. Emmotoka bagijjuze.
Omanyo
kuyiwa mwakukuba mpewo.
And they just put air within it.
N'omulala akuwa amafuta bagayiyemu
abazzi
olunaku lunaayagala otokose emmotoka yo oliko ogende mu ggulu ojagala
yesu
yebazibweogira wetuuza mu basumba b'obulimba mulowooza kulya nakunywa gundi
weegendereze
zandibadde enkulu naye bwe zibanga tezirina mafuta
gatwetaaga
nga tebalina mwoyo omutukuvu gwe twetaaga
eyasuubizibwa
mu Yokaana 14:24-26 bw'alijja alibeera mu
ffe
munnange ojja kumaliriza petrol station wagimalako emyaka gyo
gyaweereebakati
ababadde mu ddiini
petrol
station ezewaliko wamalayo ebiseera
byabwe
kale ate yali mu byobulokozi
ebyobulimbakuyiwa
amafuta nga galimu
amazzimafuta
ga
sitaani
nabalala bakuba mpewo kubanga bakuuka okutambula
omukono
omwoyo gwa
mukamanga
gumala kumuvaosigaza mpewo
twogera
ku mwoyo agenda okujja abeere mu ggwe kwegamba ojuze ojuze w'amagezi ow'okutegeera omwoyo w'okuteesa omwoyo w'amaanyi omwoyo w'okumanya omwoyo w'okutya mukama omwoyo wa mukama kwegamba ecupa bagee okusinganga omanyizi jjula ozirabye kubanga eno erina okujjula okuva mu kitaffe nejjula paka wakati neene erina
okujjula
buli gano lwe galinnyaga omwoyo wa mukama
nga
neene ejjula neene
ejjula
bwejjula neetuuka wano
nga
neene ejjula paka
wano
eri bwemalayo
neetuuka
wano
nga
neegenda ku steppu
esooka
ne sayidi eri bwati ekipa yo nga eri mu kujjuzibwa
amen
ogwo omutwe nagwo
ngotadda
tegusobola kuggwayo kubanga ebikulimu
bingiyesu
bingi okumanya engeri ekicupa ezo bwe zirina okujjula otegedde ebigambo ebirina okuba
mubifonga
mu wiiki egi nga tonatuuka kulya mumbeere ya
easter
omanyi mulimu ne gwe bayita ba eastermanyi ba
easter
naye naye tabimanyi oba mugamba tunyonnyola erinnya
lyo
otegeeza ki lwe banzaala bano sibajerega ompubireko ba easter
bwenna
sibajerega bambi naye waliwo amazima g'olina
omukulinnya
eryo oli linnya eritujjukiza buli lunaku kyandibadde kirungi nga gwasinga n'okumanya bino n'obitubuulira yesu
yebaabalala
bagenda kuba omanye abaana bangi abalina wano katulinawo aba esita
bameka
bangi
era
abaana bayimusa emikono bebati n'abaana eri babeera bayimusa kuba
mwebat
naye nabo tebamanyi lwaki bangi yesu
yemu
wiiki yeemu eyo
tulina
okuyiga okulekerawo okwegomba ensi n'ebigirimu
kubanga
olwa ssente
yuda
yamaliriza akyankalanya ngaali wiiki eyo yennyini mwe tulina okuyigiriza abantu okwerabira okwegomba kw'ensino n'ebigirimu ne bamanya nti bye tufuna tubikozesa mulamu no namukuweereza
katondanaye
tulekerengawo okulyamu yesu
olw'ebyenfuna
by'ensi
eno
kyekimu ku ebyo ebirina
okutegeezebwa
omutuugo ogwokubiri ogwokusatu
naye
tunaamalayo 25 asatu galabera katugende mu maaso tulabe we tunaakoma naye obudde bwebututwala tuliko omutwe gwokuna gwe tujja okulaba eri mu bujjuvu wiiki eyo yennyini tuba tulina okuyiga obuteegombanga nsi eno
n'ebigirimu
omululu
gw'ensimbi
omanyi kanisa kanisa wenjogerera banesente zibali
bubi
bannange tuzeetaaga tuzikozese mulamu
buno
kubanga kayisaali ali ku mulyango agamba tojayisaawo nji naye omululu nga gususe ate ne gujja kusookera mu babuuzi
bae
ne basooka babbeemu eby'ekumi n'ebiweebwayo ne babirya
bokka
ne banyaga n'omulwadde neyeetaaga oli mulwadde mbw'okusabira
kakadde
yesu
yeebazibwa
mazima wiiki eyo yennyini tulina okuyiga okulekeraawo emirundu gya ssente n'ebintu
by'ensi
naye okumanya nti singa obigenda mu maaso wandimaliriza nga yesu omutadde
wali
ebintu by'omu nsi muno
tulina
kubirabanga ebituweereddwa okukozesa mulamu
buno
ne mukuweereza katonda naye si mu kwonooneka
ne
mutuuka n'okubirabanga yesu
yatuviiriddeyo
katusome matayo 26 tusoma mitwe mikulu olunyi lw'ekumi n'ennya paka lw'ekumi n'omukaaga
Matayo isura biri mukaaga olunyi lwa 14 omu ku abo ekkumi n'ababiri eyayitibwa Yuda Isukalyoti n'agenda eri bakabona abakulu n'agamba nti mukkiriza kumpaaki nange ndimuwaayo gye muli ne bamugerera ebitundu bya feza 30 nasokerawo okunonya ebbanga bwana amuwaayo.
Yesu yebazibu.
Praise Jesus.
Omanyi abantu nga bava ku Katonda bati olulu gwa sente nga gubayingiddemu.
Apart from God, when greed of man has entered them,
maybe to be insane.
And things of this world, reaches a time at least they give up on Jesus. At least they get money out of that. This, we know that in this way.
Teach
the world that it's desire how things stand in there.
So
first falls in Timothy.
First
Timothy chapter 6, verse 3. We shall reach to 10. Let's pack through them.
First
Timothy 6 from verse 3.
Omuntu yenna bwayigirizanga obulala, so nga takkiriza bigambo bya bulamu bye bya Mukama waffe Yesu Kristo, n'okuyigiriza okugobereranga okutya Katonda, nga yeekulumbaza nga taliiko ky'ategeera. Wabula kukalambiza obukalambiza empaka n'entalo ez'ebigambo omuva obujja okuyomba okuvuma okuleetera obubi okukaayana kw'abantu abayonooneka amagezi
abantu bano abayonooneka
amagezi
batuuka ne bava ku njiri ey'ebyobulamu
ne
batandika otubuulira ssente amawanga
nations.
Those things
caused Judas to betray Jesus.
Though
it was a prophecy,
it
happened that we learned through it.
Don't
we enter much in greed of money? To prove that those are given to
us, to
use your life and serving the same Jesus. If you get money which takes you from God,
others get it
under the
ocean,
others from homosexuality, others with powers of darkness, they grab and rob from church. If you see those money come like that,
no,
you are selling Jesus now.
Timotheo ekisoke sura ya mukaga n'olunyi lwa kutano.
First Timothy 6 verse 5.
Okukaayana kw'abantu abayonooneka amagezi abaggibwako amazima nga balowooza ng'okutya Katonda kwe kufuna amagoba.
Kati batuuka ekiseera
ne
bagamba alina emmotoka
ezimbe.
Oyo yatya Katonda.
He's the one who fears God.
Sajja wa amaani.
He's a great man.
Otegedde embeera bweri.
Understand things how they are.
Kubanga ye Yuda kutambula ne Yesu yagenda okulaba ebintu bya ssente biruddewo.
He walked with Jesus, he saw that issues of money delayed.
Ate teyali Yesu Yuda yekka.
It wasn't Judas alone.
Twawuliddeko abagamba nti amafuta gatundibwe tufunemu akasente.
He had other sellers sell oil to get money from it.
Ate tujjukira nga Peter agamba Mukama waffe Yesu.
Peter told the Lord Jesus.
Twalekawo byaffe ne tukugoberera.
We left our possessions, followed you. What are we going to get from that?
Yes, yes.
Praise Jesus.
One would not promise us.
Here is where we are teaching people what it means to be with Jesus. What it means to betray him.
Because
Judas betrayed Jesus, many of us became Judas.
Yes, yes.
Praise Jesus.
Amen.
For greed of this world. And you thought
Jesus
appeared through a car.
But
they have thought and said that those who think that the fear of God
is
the much financial gains they have.
Another
part of the car says Jesus arose for me.
Hallelujah! And
you're clapping for them.
You
don't understand well.
You know nothing when it comes to religion. These are dead long time.
Praise Jesus. A religious people told them how things
are.
And they didn't get hardened in hearts.
adduka emisinde
and they said, I'm not waiting to be killed.
Naye twogera nti bannanga ebisibya mulimu si byentuufu ate nammwe balokole abatangiriwa ebintu bino mu mazima nammwe mufiiridde ddala ku mulamu. Yesu
yebasiwe. Timoseewo ekisooka essula ey'omukaaga n'olunyi lwa kutaano. Naye okutya Katonda awamu n'obutayaayaananga ge magoba amangi, kubanga tetwaleeta kintu mu nsi kubanga era tetuyinza kujjamu kintu. Naye bwe tuba n'emmere n'ebyokwambala ebyo bituma binaatumalanga.
Nfunanga emmere
n'ebyokwambala
nga sirina nakukalina
sivuge
ku
motoka
ebyo byonna yagamba agenda
bitwongera
kubanga bwe twogera ku mmere ekigambo mmere
kigaziwaliwo
emmere ey'olubuto
emmere
ey'amaaso oyagala nnyo okulaba ku
tivisiyo
n'emmere y'amatu
kuwulirako ki
bwe twogera ku
byabo
ebinaatumalanga.
Which will be enough for us.
Oyagala okwambala bw'otyo n'onyirira
si kyekyo. Look good like that.
Naye bw'osula wabweru kibeera
ki? If you sleep outside, what happens?
Ekimu ku byambalo ebirala.
What are the other clothing?
Ye nyumba.
It's the house.
Waji?
Are we together?
Ate mulimu abaagala okutambula nga batudde nga bali mu nyumba.
Want to move as they are seated in the house.
Zino ennyumba ezitambula.
These moving houses.
Twogera ku motoka.
We speak of a car.
Ebyo byonna mwetakufu bituwa.
All those ready to give us.
Ebyo byatugambako.
Tells us of those.
Nti binaatumalanga.
There will be enough for us.
Asobola okutugabirira.
He can provide for us.
Mpozi ekizibu kunoonya bwakabaka.
Problem is to seek the kingdom and righteousness.
N'okutegeeranga.
And to know.
Nga mupita ekyokubiri.
Like the second Peter.
Esula esooka nyina okusatu.
Chapter 1 verse 3.
Nti obuyinza bugenda okuwa ebintu ebyo.
If power gives you the things.
Ng'olina bikozesa mulamu guno.
And you use them for this life.
Ne mukuweereza Katonda.
And for serving God.
Si mukwenyumiriza.
Not in boasting over yourself.
Yesu
yebazibu.
Praise Jesus. Amen.
For those who say it.
Anange.
Friends.
Nebaza Yesu okunvirayo.
Jesus arises for me.
Utufu na desimaiti Yesu alinvirayo.
I didn't know Jesus will ever rise for me.
Kubanga kankubulire mpangisize emyaka mingi.
Operated for many years.
Kati okabira ki ng'obadde era osobola
kuzisa so. If you're able to pay that rent.
Yesu yebazibu.
Praise Jesus.
Naye nebaza Yesu okunvirayo.
Thank Jesus for arising for me.
Kuba nazimbye kaina.
I built a storied house.
Era mukama na Yesu namvirayo ne motoka
anjirina. For me even a car.
Bana Yesu tafaranziwa.
Jesus is not equated to gold and silver.
Bwo wasoma bulungi kwa watu
10 na mwezi. Started Acts 17.
19 paka
25.
Katonda afuta fanya.
Our God is not equated to gold.
Ewa kuba defeat. Ebyo tumwebaza kubitu watu bikozese
bulamu. Thank him to use them for life.
Ne mukumuweereza.
And for serving him.
Naye abantu bangi baafuuka dda ba Yuda.
People became Judas.
Oyo gwe bayita Yesu ebintu baawaanyisaamu.
They exchanged Jesus.
Yesu omutuufu ne
bagabanamu ebintu. And they put him into their possessions.
Ne bafuuka balabe ba Katonda.
They became enemies of God.
Boogerako mu balabe yokaana.
Prince of them in
fact. Yabeegomba ensi n'ebigirimu.
Those who desire the world is fullness.
Bafuuka balabe ba Katonda.
They become enemies of God.
Yaboogerako mu Timoseewo ekyokubiri. Timoseewo ekyokubiri.
2 Timothy chapter 3.
N'agamba
abantu
mbireo bali beera beegombi ba bintu olwaleero weegomba n'otuuka n'okukwata ku mmotoka
yabeeraogamba
obubbi
obwo
Yesu
yebazinaye
ebyo byonna gyegimu ku mitwe
egirina
okutegeezebwa
kisobola sukkawo go beyond that on that head.
Yekuli n'ebintu bingi ebyokukutegeeza.
There are many things to be preached.
Ngeri ki gy'olina okufunamu ssente olina zikozesa
otya? You can get money, use it for what?
Olina ziraba otya?
How can you see and consider?
Olimu okubanga olyamu Yesu olukwe n'omutunda.
You don't betray Jesus and you sell him.
Olw'ebintu ebyo eby'omu nsi
kuno. Things of this world.
N'owerabira n'omutima gwo n'okuteeka mu bintu
by'okunsi kyokka
ng'omutima gw'omuntu gye gubeera n'obugagga bwe gye
bubeera
naye nga tomanyi na biri mukulu n'obugagga bwo mu kutu obumanyi olyawo oli mukwegomba nsi
eno
mugenda kuza ebyaliwo byebyo byebyo ebyaliwo by'olina okumanya ogenda okukyamukira ng'omanyi olya emmere ekugwanidde okulya
that you eat what is required of you to eat.
It's after
resurrection of Jesus. Nothing benefiting him. The thief is heading. And
people are
going to start. There are maybe like 20 of them. Be careful of the gospel attracts and they add in and the yeast of the parasites. All this they were one act in 1 week.
Yes,
praise Jesus. Avoid yeast of the parasites. Gospels are practiced and added. And those who twist the word of God.
Matayo esule ya bilimu mukaga nolinyiri wa kumi na tano.
Matthew 26 verse 15.
Nagamba nti Matayo abili mukaga olunyiri wa kumi na musanvu.
Matthew 26 verse 17.
Naye ku lunaku olusookerwako olw'emigaati egitazimbulukuswa, abayigirizwa ne bajja eri Yesu ne bagamba nti oyagala tuteekereteekerewa okuyitako gy'onookuliira.
Praise Jesus.
Ekigambo okuyitako kuno,
the word pass over,
amakulu gaakyo gaali,
what was its importance?
Waliko okuliirako emigaati ezitazimbulukusiddwa,
it involved to eat bread which is unleavened.
Kino kyali makulu
ki? Behind it. This was the Passover of the Old Covenant.
It
is bread which is not leavened.
Get
out all mistakes within the Old Testament. The words that are added in the Bible for hardness of the hearts of the children of Israel. When
he
speaks of the unleavened bread, he said, those are the words of the Pharisees. That when you eat living bread,
to say they have
added in the gospel, they have subtracted and twisted. That's why on the day of the Passover, he fed them unleavened bread. And it's not just the Passover.
Have
not the day finishing the Old Testament to enter the New Covenant. Not that we live to read it.
Yes,
praise Jesus.
But
to follow things that are corrected.
And there
is no more subtracting from the word of God. No adding in it.
I will
not move beyond this heading.
I
had to get scriptures to explain this. But time is left us.
Tunasoma di emetwe jisigadeo. Wabi kari tusome emetwe. Tujimaleo di. Kwenna kuzafwe. Nga adini.
Our days are very few.
Kweweyo ni Sunday ya.
We give ourselves next Sunday.
Kwa kusande jari tundeyo mrugu. Yandoro yukuru. Kwa tena rutu waga. Mubinja vya mamaraika. Tukoze tutia. Tujimaleo emetwe atlisti karo. Wereo mwaka mnaamba. Emetwe jikola. Ujimanyi.
My God, we shall move on from there.